Deuteronomy 16 verse 1. Gcina inyanga abibi nilenze iphasika likaJehova uNkulunkulu wakho ngokuba ngenyanga abibi uJehova uNkulunkulu wakho akukhipha eGibhithe ebusuku. Verse 2. Uyakunikela ngephasika kuJehova uNkulunkulu wakho ezimvini nasezinkomeni endaweni uJehova akuyikhetha ukuba kuhlale igama lakhe kuyo. Verse 3. Ayukudla sinkwa esivutshelweyo kanye nalo insuku ezisikhombisa uyakudla isinkwa esingenamvubelo kanye nalo isinkwa senhlupheko ngokuba waphuma ezweni laseGibhithe ngokunonopha ukuba ulukhumbule usuku waphuma ngalo ezweni laseGibhithe zonke izinsuku zokuhamba kwakho. Verse 4. Akuyukubonakala mvubelo kuwe emikhawulweni yakho yonke insuku ezisikhombisa futhi akuyukusala nyama oyihlabile ngosuku lokuqala kusihlwa ubusuku bonke kuze kuse. Verse 5. Awunakuhlaba iphasika phakathi kwamasango akho uJehova uNkulunkulu wakho akunika wona. Verse 6. Kepha endaweni ayakuyikhetha uJehova uNkulunkulu wakho kuba igama lakhe lihlale kuyo, lapho uyakuhlaba iphasika kusihlwa ekushoneni kwelanga ngesikhathi owaphuma ngaso eGibhithe. Verse 7. Uyakulipheka ulidle endaweni uJehova uNkulunkulu wakho ayakuyikhetha uphenduke ekuseni uye ematendeni akhe. Verse 8. Izinsuku eziyisithupha uyakudla isinkwa esingenamvubelo ngosuku lwesikhombisa kube umhlangano ozothileyo kuJehova uNkulunkulu wakho, ungasebenzi imsebenzi. Verse 9. Wozibalela amasonto ayisikhombisa kusukela esikhathini uqala ngaso ukubeka isikela ezinhlangeni zamabele uqala ukubala amasonto ayisikhombisa. Verse 10. Uyakugcina umkhosi wamasonto kuJehova uNkulunkulu wakho ngesipho somnikelo wesihle wesandla sakho oyakusinika njengokubusisa kukaJehova uNkulunkulu wakho. Verse 11. Wename phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho wena nendodana yakho nendodakazi yakho, nenceku yakho nencekukazi yakho, nomlevo phakathi kwamasango akho, nomfokazi nentandane, nomfelokazi abaphakathi kwakho endaweni uJehova uNkulunkulu wakho ayakuyikhetha ukuba igama lakhe lihlale kuyo. Verse 12. Wokhumbula ukuthi wawuyisigqila eGibhithe, ugcine uzenzo lezi zimiso. Verse 13. Wogcina umkhosi wamadokodo insuku eziyisikhombisa emva kokuba usubuthile kwesibuya sakho nokwesikhamo sakho sewayini. Verse 14. Wename ngomkhosi wakho wena nendodana yakho, nendodakazi yakho, nenceku yakho, nencekukazi yakho, nomlevi, nomfokazi, nentandane, nomfelokazi abaphakathi kwamasango akho. Verse 15. Izinsuku ezisikhombisa uyakumgcinela uJehova uNkulunkulu wakho umkhosi endaweni uJehova yakuyikhetha ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho yakukubusisa kuzo zonke izithelo zakho nasemsebenzini wonke wezandla zakho uthokoze kakhulu. Verse 16. Kathathu ngonyaka bonke abesilisa bakho bayakubonakala phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho endaweni yakuyikhetha ngomkhosi wesinkwa esingenamvubelo, nangomkhosi wamasonto, nangomkhosi wamadokodo, bangabonakali phambi kwaJehova bengenalutho. Verse 17. Ilona nalowo uyakunika njengamandla akhe ngokwesibusiso uJehova uNkulunkulu wakho akunike sona. Verse 18. Uyakuzikhethela abahluleli nezinduna emasangweni akho onke uJehova uNkulunkulu wakho akunike wena njengezizwe zakho, bayakwahlulela abantu babo ngokwahlulela okulungileyo. Verse 19. Ayukuphendukezela isahlulelo, ungakhethi ubuso bamuntu, ungafunjathiswa isipho, ngoba isipho siphuphuthekisa amehlo ohlakaniphileyo, siphendukezela amazwi olungileyo. Verse 20. Uyakulandela ukulunga okuyikho ukuba uphile ulidle izwe uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona. Verse 21. ungazitshaleli u-ashera womuthi noma owaluphi uhlobo ngaseceleni kwe-altare likaJehova uNkulunkulu wakho uyakuzenzela lona. Verse 22. Ungazimiseli nansika uJehova uNkulunkulu wakho ayizondayo.